gutabara uterwanda banshotoye abasoko ku rubanda ze kutarutanga mu maboko y'ababisha batuzambasane uzatambika umuheto nk'igisumbizo ukwiragiza imishwa ababisha
Christnet on the beat
Urwanda ni nka sinagogi twese turabatambye tugomba kururinda inkongi kururinda abanzi Rwanda rwatubyaye Rwanda rwatugiriye kubise kugutunga intoki nzamureka kugukomeretsa intoki nzice kwangara kangara kubitwe n'inkubi imvura ihise haragakubwa n'umuruho mu gasozi inyamaswa zishe sinzigera ndeka abajenje kabagamije y'ukunyeganyega reka reka Rwanda rwacu nzakurinda ntagoheka ti hamasa kudebera ti amaboko agukorera ti umunwa ukuvugira ugusebya ntago namwihorera ti Rwanda wampaye amata amata ajya guteye sinaguta nyegamo ya nyagasani mu bihugu simbo n'ikikuruta Rwanda waduhaye inkomoko ibyo kukunyangisha feno na handi bishoboka umwana udashima uramwosa karumimoko zahora ngushima wita kuba utadohoka Rwanda rugo rugari wagabiye abagabo n'abagore rugambirira abagabo mu rugamba rugahasha abagome ruganzu yakurwani yandi mutafite umutima umuhatira nanjye ndi nkawe mu mutima mfite igihango ntazatatira ndi hamasa kurebera ndi amaboko agukorera ndi umunwa ukuvugira ugusebya ntago namwihorera Rwanda wampaye amata amata ajya guteye sinaguta nyegamo ya nyagasani mu bihugu simbo n'ikikuruta
Umwana umva ntamenya Birya kwiye kwiyamwa Nganga mwabona rama Niki mwari umwasama Umwana umva ntamenya Birya kwiye kwiyamwa
Mu gitondo rirarasa izuba nimugoroba rikarenga Urukundo ngukunda Rwanda ntiruhinduka n'Imana dusenga Mu gitondo rirarasa izuba nimugoroba rikarenga Urukundo ngukunda Rwanda ntiruhinduka n'Imana dusenga Mu gitondo rirarasa izuba nimugoroba rikarenga Urukundo ngukunda Rwanda ntiruhinduka n'Imana dusenga
Bubu Pro on the mix